tambor. Jangan mole mole. Rigone nwa kumbe were nje Ta ajeni tiyo manangira Kaka jefa ambona vipingo Ase akalunga nye na magi Nene makaishi maisha masha oh. Alikwe mulungu kwa rigo gae Kala kimwenga Baba kazungu mama Mariamu Mana muokera mkasa mwana Baba mtawali mama kabibi Mana mbaradhi mwana wao Osifuna mula gamagi Akasefu Josefu na deputi Osimana mula gamagi Hata mwalimu na yetinga Nero mana mupongeza jefa Nao kante kazo na yetama Mana kukaribisha wifi Madada sidi faida na nema Nero mana kula gamagi Hata na yesangazi misedina Na yeleroka narakwama Nankira Kaka jefa ambona vipingo Ate akalunga nye na magi Nene makaishi maisha masha oh. Alikwe mulungu kwa harigo gaenda Airi vino mazaka laki Kazungu mama Mariamu Kana muokera mkasa mwana Baba mtawali mama kabibi Mana mbaradhi mwana wao Jere jere nazibu megili fiyoti Osifu na mula gamagi Kakasefu Josefu na deputi Osimana kula gamagi Hata mwalimu na yetinga Nero mana mpongeza jefa Nao kante kazo na yetama Mana kukaribisha wifi Madada sidi faida na nema Nero mana kula gamagi Hata na yesangazi misemina Na yeranoka narakwama Duncan mwole mwenye Afro Tambo Ilifina vipigo hoye Wapinje fwana magi Kitu nicho Jere jere nazibu megili fiyosi Osifuna mu Lagamagi Akasefu Josefu na deputi Osimana kulagamagi Hata mwalimu na yetinga Nero mana mpongeza jefa Nao kante kazo na yetama Mana kukaribisha wifi Madada sidi faida na nema Nero mana kulagamagi Hata na yesangazi misenina Na yeranoka narapa
pamba
Mejere na zivu megili fiyosi
Osifu na mula gamagi
Akasivu Josephu na Debidi
Osima na kula gamagi
Acha malimu na yetinga
Neroma na mupongeza jefa
Nao kante kazo na yedama
Mana kukaribisha wifi
Mada dasi ni faida na nema
Neroma na kula gamagi
Hata na yesangazi miselina
Na yere roka na rapamba
Ziki Studio.